yake na mye, yeah. Kisha yo soma mwili wangu, yo fatanisha na rhythm, yeah, yeah. Ale kufunza nani, nataka tukumpa mishukrani, yeah, yeah. Kwake yeye mini fun, kani achia superman, yeah, yeah. Sana. Ale kufunza nani, nataka tukumpa